datimsafi.com
ajematize
shito na
track mete na ushamba mapenzi kupenda nisipo pendwa kumkumbuka tena ex jamani utakuwa ujenga mama.
Nishapenda tena mapenzi, chapata mpya mpenzi, uluma so malezi, sicheki sichekeshi, melembenisha doloka chese, mapenzi yao visitake, mana yana faida zaidi, agona tunafangase. Nakia Mungu na pia baby, nikikukosea nisame mpenzi, ila kama nikijitiwe nenda usirudi, usilazimishe moyo kauzi nafsi, I promise. 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 I promise.
Na penzi ukitumia nguvu kupeana chango. Penzi sio kurukushani kaone kama ndogapu. Penzi linataka amani, furaha, uaminifu. Mungu kifanya research mwanaume mimi tu.
Nakia Mungu na pia baby, nikikukosea nisame mpenzi, ila kama nikijitiwe nenda usirudi, usilazimishe moyo kauzi nafsi. I promise.
I promise.
I promise. I promise. I promise.
Idi Mzulumbi. Kaka Exchange.